bado na kaza sana. Nikikura na we kwenye game na pambana. Ili nami nitoke mkoma minadari. Unaendaga au ndio upiki unanizuga unakwendaga. Wendo wangu my baby masitio. Oh my baby kia ujumbe kwa ledio. Nitarudi hata kama sipigi simu nivumirie mimi nitarudi. Usije ukanywa sumu ukafikiri ni makusuri. Changa 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 mi bado napambana. Akadumba dumba na tungi achana na zo mama. Natamani sana kurudi nyumbani. Vumilia mama vikwazo ni vingi. Changa 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 mi bado napambana. Akadumba dumba na tungi achana na zo mama.
Baby mina saka pesa juli yako. That's why I'm so busy babu yako. Sisike maneno wanaongea. Just calm down and don't care. Easy to freeze na mwezi but life is harder na domana niko busy. Kachizi na kuwaza mpenzi ila tafanya nini you drive me crazy. Bila juwa pendi kuona nachelewa. Kwa sababu mawazo na domana minalewa. I know you like me kiss and hug my law. You so beautiful attract you seen before. So get karibu, usinazibu. Kama kusipa juwa umenipa dhabu. Sisike kono forever you and me. You are my all and my sweetest special for me.
Changa 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 mi bado na pambana. Akadumba dumba na tungi achana na zo mama. Natamani sana kurudi nyumbani. Umilia mama vikwazo ni vingi. Changa 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 mi bado na pambana. Akadumba dumba na tungi achana na zo mama.
Ile mabaya tuna destroy to history. Katika mapenzi yetu nikikosa baby so sorry and no one. Tajirekebisha, ukinete nitabaki na nani. Wakati na fight tule wote mashani. Unajua baby no money, no honey. Ndo mana nakoma. Kama soja niko vitani, no tani ushindi kuleta.
Wendo wangu my baby masitio. Oh my baby, sikia ujumbe kwa lidio. Nitarudi, hata kama sipigi simu. Nivumirie mi nitarudi. Usije ukanywa sumu, ukafikiri ni makusuri. Natamani sana kurudi nyumbani. Umilia mama vikwazo ni vingi. Changa 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 mi bado napambana.